singa. Nalindo uzo mutemu we muyenga kumbo mutemu we usega. Oyagalanzi, oyagalanzi, oyagalanzi impase ifu. 99% ifu. Oba mugaga funa mugaga muno. Nabavu bakole batyo. Oba mulungi funa mulungi muno. Nababi bakole batyo. Oba muwanvu funa muwanvu muno. Nababi bakole batyo. Oba mulwadde funa mulwadde muno. Nyankole, ebeji nyankole tobi nonya chadondo. Oli muvandimwe, ebeji vandimwe tobi nonya kamengo. Wato aida we yankwata aido mbwanda kekuna ikondo. Sasote wote ine transport ingata ina na ikondo. Oyagalanza, oyagalanza, oyagalanza impase ifu. 99% before. Oba mugaga funa mugaga muno. Nabavu bakole batyo. Oba mulungi funa mulungi muno. Nababi bakole batyo. Oba muwanvu funa muwanvu muno. Nababi bakole batyo. Oba mulwadde funa mulwadde muno. Nabalamu bakole batyo. Kina tuyamba koba kagoya galumusanga waba. Kina tuyamba baba gagoza la umugamba natya. Yankwata aido mbwanda kekuna ikondo. Sasute wote ine transporting ata ina na ikondo. Oyagalanzi, oyagalanzi, oyagalanzi impase ifu. 99% ifu.
Milton.